yagala bulungi
ono yandagala galaf nansibula amaso
ebyo bya mwannu myako nabiwona nabivako kati ekirabu kyendiko kiwa mu kinsuseko
wamponya okutagala maze simanya mazima gonaze omukwano badolinga ndoze
Baby, baby, baby.
Tactic.